Focus.
Wakisema tutachana, ongeza nipenda zaidi ya jana. Wakitamani tuzunike, tufanye shee. Baby nipe tena kama jana, wanatamana ni bubujike. Ukintenda kiutani utani utani uwa Miju yako shatamba sana, ntambia nini watu. Wendo faraja maisha ni usini uwe Milele kufa kuzikana chachura na tatu.
Don't me.